Kuruku mwa mwana wa mayukwanda chirazi chiza chezu mutima ose kwizi chiza mani heuje imana chivondo chanje urgongu kundaru heuje zindi. Kuva wa mu buzima bwacu bwabaye busa butaho umunezero twamenye urukundo ruhebuje urundi rw'imizi ishora kure ikeza umugisha uwo kura utamba tamba muri mbuga nirwo rumuri rutama rususuru tumutango nta mugisha twasaba ijuru uruta wowe kibondo we
abantu urukundo tugufitiye tuzakuba hafi muri byose nyagasana gukuze mu mababa ye kundwa umugisha amahoro umunezero n'icyubahiro igikundiro n'igitinyiro bikoreho kurama no kwanda bibe ku buzima bwawe uzandane ibigwi bitaremwe by'ibitenzi wagura umuryango kandi uzabe intwari kibondo turagukunda.
See you.